never be. Baby, love, 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 hey. Love, love, maybe love. Baby, love, love, I love you forever. Love, love, maybe love. Chesana mimi, chesana wewe. Baby, kweli wana nipenda, yeah. Roho wangu kweli yanauma, yeah. Yanauma kuuma. Baby, my heart you. Baby, my love, yeah. Wena nipenda kweli. Roho wangu nauma sana. Tutacheza na wewe, baby. Wini wangu, my baby, my lover, oh. Na kupenda kweli. Roho wangu nauma sana. Ninachoma kusinda moto. Baby, kweli wana nipenda, yeah. Baby, I love you. You are my heart, yo. Nakupenda wewe kwa, yeah. I love you. Baby, my heart, yo. Baby, my love, yeah. Wena nipenda kweli. Roho wangu nauma sana. Tutacheza na wewe, baby. Wini wangu, my baby, my lover, Nakupenda kweli. Oh, pole taske, my baby, oh, my sweet, oh. You are my best lover, oh, my baby, baby, Rasta mdo, ona mdo, Aronike ye geye, pole taske, oh, 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 baby, yeah. Na wewe, baby. Wini wangu, my baby, my lover, Na kupenda kwele. Baby, rodi kwa mwati kwa moja. Bro wangu na ume sana. Ninetoma kusinda moja. Baby, kweli wana nipenda, yeah. Baby, 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 baby.